mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mbibutse ko ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri, aho ni mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje email yacu, ni radio yacu @zemera.com, turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. Mukanyaro ni ikiganiro muri isanga, aho tuza kugaruka ku kibazo cy'ibiyobyabwenge, ikibazo kiremereye nk'uko namwe habenshi muri mwe twari kumwe mu kiganiro giheruka mwabidutangarije. Umutumirwa wacu rero uyu munsi araza kudufasha gusobanukirwa n'iki kibazo n'ingaruka mbi zacyo ku bantu b'igitsina gore muri rusange. Muri isanga mwese. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga mwese kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni umwanya rero w'ikiganiro muri isanga, muri kumwe na Eugenia Mukankusi no muri studio ya karindwi. Nongere mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko twakunze kubibabwira, ikiganiro muri isanga cyo kwa gatanu ni umwanya twifuje guha abagore, abakenyezi, abakobwa cyangwa se abigeme, nabo ngo basangire ibitekerezo, baganire ku bintu bitandukanye bireba imibereho yabo. Kugeza ubu ariko habitabiriye iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro tubagezaho buri munsi muri rusange, usanga ari abantu b'igitsina gabo. Nakongera gushishikariza bagenzi bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, bashiki bacu, abana bacu kwitabira ibiganiro ntibakiheze. Uyu munsi rero nk'uko nari mbivuze mu kanya dutangira ikiganiro muri isanga kiribanda ku biyobyabwenge, ariko hanini tuvuga ku gitsina gore, tureba by'umwihariko uko iki kibazo gihagaze n'ingaruka kibagiraho, tunarebe uko byakemuka ndetse n'ingamba zaba zarafashwe kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti mu Rwanda. Turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe, namwe mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze ibibazo. Mbibutse telefone muduhamagaraho ni 202-441-9931. Birumvikana no kubanza akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Nabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu. Ni Claire Nancy Misago, ni umuyobozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku rwego rw'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ni ubuzima bwo mu mutwe muri rusange ni mu Rwanda. Ubwo rero twakire umutumirwa wacu, Claire Nancy Misago, muraho murakomeye. Mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mbashimira n'uyu mwanya mwaduhaye. Nkaba nagira ngo mu gutangira mwe mwatubwira uko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyifashe mu Rwanda muri iki gihe, muri make cyane cyane kugira ngo abatarabashije gukurikira ikiganiro cy'ubushize nabo bamenye uko iki kibazo gihagaze. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu Rwanda cyifashe gute?
Murakoze. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge muri rusange ndetse no mu Rwanda n'ahandi hose, ikibazo cyugarije urubyiruko ahanini. Urubyiruko cyane cyane urubyiruko ruri hagati y'imyaka 11 n'imyaka 25. Kandi icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge kirimo kiragaragara cyane mu rubyiruko rwiga n'urutiga. ariko byagera kuba bibasiwe cyane n'ububaka bwo gukoresha ibiyobyabwenge tukabibona cyane mu rubyiruko rukiri ruto. Navuga ko bakabarageza kuko mu Rwanda gisa naho icyiciro cy'urubyiruko kiza ku mategeko abivuga kugeza mu myaka 35 ariko bibasiwe cyane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ububaka mu gukoresha ibiyobyabwenge nk'inzoga n'itabi n'ibindi ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 11 n'imyaka 25 ari nabo dufite bibasiwe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ari nabo cyane cyane ingamba zirimo zirasa naho zerekezaho cyane kugira ngo turinde kandi dukomeze kwirakwiza n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri icyo cyiciro.
Muravuga ko abakiri bato cyane abo bari hagati y'imyaka 11 na 25 bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'ibiyobyabwenge, by'umwihariko nk'uko nari bivuze dutangira ikiganiro cyo kuwa gatanu tugiharira abagore cyangwa se abakobwa abakenyezi, nagira ngo utubwire uko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyaba cyifashe by'umwihariko mu bantu b'igitsina gore.
Yego, urakoze. Kimwe kibazo cyiza ariko nta bushakashatsi bwakozwe bwihariye ku gitsina gore, ariko ndagira ngo nsa naho ngusubiriramo amateka y'u Rwanda asa naho yihariye afite n'uko yagiye agaragaza ibibazo by'abagore n'abategarugori abakobwa n'abagore. Ni ukuvuga ngo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 habaye ihungabana rikabije, ihungabana cyo bita turoma mu magambo amenyerewe gukoreshwa. Iyo turoma rero yagaragaye ntabwo yagaragaye yonyine, hari ibibazo byagiye bishamikiraho muri iryo hungabana bikomeye cyane nko gukoresha ibiyobyabwenge. Ubushakashatsi bwakozwe ku kibazo cy'ihungabana muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda bwagaragaje ko abantu 26% ku ijana bafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge, 17 muri bo bafite ikibazo cy'ugukoresha ibiyobyabwenge. Cyane cyane igitsina gore nicyo kibasiwe 60% n'ihungabana riri mu Rwanda ryagaragaye ku gitsina gore, akaba ari naho ibyo biyobyabwenge kubwira byaje bigaragara nk'aho bishamikiye kuri iryo hungabana ryagaragaye nyuma ya Jenoside nk'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi.
Icyo ni ikibazo kiremereye nk'uko ubivuga, niba 60% by'abagore bahuye n'ihungabana bashobora no guhura n'ibibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge. Nagira ngo mutubwire muri make nk'ingaruka zihariye nyine mwabonye kuri aba bantu b'igitsina gore.
Ingaruka zikomeye cyane iryo hungabana navuga rishamikiweho no gukoresha ibiyobyabwenge ku gitsina gore, ingaruka ni ku buzima, cyane cyane ku buzima bwabo. Abenshi bahuye n'ibibazo by'ubuzima, uburwayi bundi bufatikanyije no gukoresha ikiyobyabwenge runaka, hakazamo na depression isa naho iri ku rwego rwo hejuru nayo nko gukoresha ibiyobyabwenge. Ikindi hagaragaramo kutitaho, kutikunda, kutabasha kurera abana, kutabasha gusubira kujya mu murongo w'abandi bakigunga, byinshi cyane bisa naho bishamikiye kuri cya kiyobyabwenge runaka cyangwa kuri ka gahinda gakabije gatuma havemo hari abagerageza gufata ikiyobyabwenge kugira ngo asinzire cyangwa kugira ngo abashe gukomeza ubuzima nk'uko undi wese abukomeza. Ugasanga cya kiyobyabwenge yagifashe impamvu yo kugira ngo abashe gukomeza ubuzima, abashe kubaho atibutse cyangwa adasubiye mu byamuhungabanije. Izindi ngaruka zisa naho zagaragaye cyane kuri abo icyo cyiciro ni ingaruka ku buzima muri rusange. Ubwo ikiyobyabwenge ntabwo bisa naho kijyanye yarakifashe kugira ngo abanze asubize ku bibazo by'ibanze byo gusinzira n'ibindi no kudahangana n'agahinda kari gakabije, ariko harazamo ingaruka zose z'ibiyobyabwenge zo gufata ibiyobyabwenge ku buzima ku mibanire yenu n'abandi kurera abana biranga abari bakiri bafite ikindi kandi ubukene na violence amakimbirane mu miryango wari ugifite urugo akaba arasenya urugo rwe afite abana ntabashe kubarera ubudinjiye kuko ntabwo wabona iyo gukoresha mu biyobyabwenge ngo ubone nayo gutunga urugo ibibazo byose harimo no kwiyanga gukabije cyane no kutifata neza yica mu ngeso mbi nk'ubusambanyi budateganyijwe n'ibindi burwayi bazamo n'ubwandu bwa sida n'ibindi bibazo byerekeranye n'ubuzima n'imibereho ya buri munsi.
Ibibazo mutubwiye ni byinshi by'ingaruka ku ikoreshwa ry'ibi biyobyabwenge. Noneho muri makeya ni nk'izihe ngamba zafashwe cyane cyane mu gufasha abakobwa cyangwa se abagore bakoresha ibyo biyobyabwenge kugira ngo babe babihagarika ubuzima bwabo bube bwarushaho kuba bwiza ugereranije n'uko byifashe ubu ngubu?
Ingamba zafashwe nk'uko mwamubwiye mu kiganiro cy'ubushize nta ngamba zihariye zafashwe ku gitsina gore gusa kuko ikibazo gukoresha ibiyobyabwenge gisa naho cyari cyugarije urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Ingamba zafashwe rero kugira ngo dutangire zafashwe muri rusange ariko ndabwira iz'ingenzi zisa naho zihariye ku gitsina gore twanakwibandaho muri aka kanya zagiye zikora ku byiciro bidasanzwe nk'abana n'abagore. Ni ukuvuga ngo icya mbere ingamba ikomeye kwari ukuzamura imyumvire kuri iki kibazo. Nashimishijwe no gutangira ikiganiro wavuze ko ari ikiganiro kibe mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imico yo muri ibi bihugu byacu Burundi n'u Rwanda isa naho itabuzaga imyumvire n'icyo dutekereza nko ku nzoga ari nacyo kiyobyabwenge cya mbere cyagaragaye mu bushakashatsi gikoreshwa kuri 5% ni ukuvuga ngo kunywa inzoga ntabwo byigeze bigaragara nk'ikibujijwe mu muco w'ibihugu byacu ku buryo n'umubyeyi iyo yigisha umwana cyangwa imico itozwa mu rugo rw'Abarundi n'Abanyarwanda imico itabuza kunywa inzoga igitsina gore. Icyo rero nicyo twahereyeho kugira ngo duhindure imyumvire yo gukoresha inzoga n'ibindi biyobyabwenge byangiza ubuzima bikangiza n'umuryango muri rusange. Tugenda tugaragaza ibibi byo gukoresha ibiyobyabwenge, ibibi byo gukoresha, ibibi ku mubyeyi by'umwihariko, ibibi ku bana rera, ibibi by'uwo muco usa naho tutigeze tuza ngo tubereke n'ingaruka zabyo ariko uno munsi bikaba bisa naho bigiye kugenda bitozwa abana nkaho ari akamenyero. Aha wenda ntararangiza hari icyo mu Rwanda dusa naho by'umwihariko twashyizemo imbaraga mu kwigisha imiryango mu biganiro biba mu midugudu mu gihe cy'umuganda tukabigisha hari icyo twita mu kagoroba k'ababyeyi kashyizweho by'umwihariko na minisiteri ishinzwe umuryango kugira ngo abantu bajye bagira aho bahurira baganire ku bibazo biri mu miryango bongere bibukiranye ububi bwo gukoresha ibiyobyabwenge n'ibyiza byo kurera umwana mu muco utamukangurira kunywa ikiyobyabwenge ahubwo umukangurira gukora cyane no kwiga cyane 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 ku bana b'abakobwa hanazamuye indi ngamba ikomeye cyane yo kubashyira mu ishuri kuko umwana yize akigishwa akiri muto abona igihe yigishwa ku buryo azamuka azi ubwiza bwo gukora cyane no gutera imbere akagabanya n'umwanya wo kujya mu byo nakwita ngo peer pressure nakwita ngo nakazu cyangwa nagakungu
k'urundi rubyiruko
agakungu kamujyana k'urubyiruko kamujyana mu gukoresha ibiyobyabwenge kanabakangurira directly cyangwa indirectly gukoresha ikiyobyabwenge runaka inzoga za kono n'ibindi bikoreshwa mu Rwanda bikiriritse utuyoga tuhendutse urubyiruko rukoresha ariko bakagenda babyigisha buhoro buhoro ariko byagaragaye ko iyo abana bagiye kwiga hakiri kare b'abakobwa bakabona ibyo bahugiramo by'umumaro bagabanya bya bindi bitabafitiye umumaro kandi bikabazamura bwa bukene butuma biroha mu busambanyi n'ibindi biyobyabwenge bitabafitiye umumaro bikanabangiza bakabitsinda kandi bakanabiganiraho bakumva n'ububi bwabyo.
Uko bivuze koko ni igitekerezo cyangwa se ingamba ikomeye kuba abana b'abakobwa bafite uburenganzira bungana n'ubw'abasaza babo mu byerekeranye no kujya mu mashuri, ko hari ibihugu bimwe na bimwe usanga nta gaciro baha ishuri ry'umukobwa. Reka noneho nk'uko iki kiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika, tujye ku murongo wa telefone tubanze twakira uwa mbere. Alphonse, uranyumva?
Ndakumva neza.
Urahagana he?
Ndi Kigali I Kanombe.
Nagira ngo noneho nguhe umwanya utange igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo waba ufitiye umutumirwa wacu.
Mu by'ukuri umutumirwa namusuje, numvise hari ibyo yakomojeho ngo ku kagoroba k'ababyeyi. Nabishimye nibyo koko, akagoroba k'ababyeyi karahari ariko ntago kari kugenda nyine gaca. Ibyo by'ibiyobyabwenge ku gitsina gore nicyo bibanzeho. Twamushimye no kwiyosanga mu nyamatsiko mwazanye mwibanze ku gitsina gore, ariko ahanini ukuntu ndi kubibona biri guhera kuno ku mashuri, cyane cyane niho ibiyobyabwenge birimo biragaragara. Ariko hari icyo ndi nshaka kumubaza. Ese ubu ngubu barabona koko bizacika burundu ibiyobyabwenge ku gitsina gore? Dore ntago nuko nyine bitari cyane, ariko nyine birahari, bigenda bizamuka ntago bigabanuka. Se abona bizacika neza bikarambika burundu? Icyo ni cyo kibazo namubazaga.
Mbere y'uko ugenda Alphonse, uravuga ko ibiyobyabwenge biboneka bihera ku mashuri. Ayo mashuri uvuga ni ayo mu kihe cyiciro, aho waba warabibonye? Mu mashuri abanza birahari cyangwa ni mu mashuri yisumbuye?
Ano mashuri yisumbuye ahanini niho akunda kuboneka, bikunda kuboneka cyane. Ayangaya akunda kurara kuko abeshi abayobozi b'ibigo ntago bakunda kubyitaho cyane. Buno nge nturanye n'ikigo ariko akenshi nge nkunda kubibona ku bahungu kuko kenshi nibo dukunda guhura. Niho bikunda kugaragara cyane. Ariko hari n'ukuntu ababyeyi badakunda kugira kwita ku bana cyane, ugasanga mu gitondo abyuka yigira mu kazi ntazi umwana uko bimeze, ku ishuri naho ntabazi ukuntu bimeze. Mbese nyine byose abiharira umurezi n'umwarimu, ugasanga nyine n'ababyeyi nabo barabigiramo uruhare. Ako kagoro bakababyeyi nako ntakiteho ngo akajyemo, ukumva nyine we yigize nyine ntibinde barabiharira abandi, kandi mu by'ukuri umwana bamufatanyije n'abandi kugira ngo nyine bamurere akorane uburere bwiza. Mihanda uzasanga nyine ikina gore bamwe batwaye inda zitateguwe bitewe n'ibyo biyobyabwenge bishoyemo. Ese buriya hari izindi ngamba se bari gufata?
Urakoze cyane Alphonse. Reka mbere yuko twakira undi nawe uri ku murongo wa telefone, reka mbanze mpa umwanya Nancy habanze asubize Alphonse ku byerekeranye n'izo ngamba zaba zirimo gufatwa. Nancy, musubize Alphonse.
Ku bibazo Alphonse abagize ibibazo byiza cyane. Akagoroba k'ababyeyi ni imwe mu ngamba yafashwe na Minisiteri y'Umuryango, ariko hanini no kugira ngo twongere tuzize hafi ababyeyi.
Turakumva. Ngiye kubwira abo ku buhanga bw'ibyuma batu bahagari ku
bana bongere bagaye kujya ibibazo byo mu miryango bituma uno mwana ashobora gusohoka mu rugo akagenda yahuza ibiyobyabwenge kuko yaburiye amahoro mu rugo aho ataha. Ibyo byose rero twasanze
icyo nakwita nk'ifatizo ryabyo bituruka mu miryango n'uburere abana bahavana. Iyo ngamba rero mu mwaka wa kabiri icyo gikorwa cy'akagoroba k'ababyeyi giye ku mwaka wa kabiri. Ni ukuvuga ngo turakomeza, baratangiye, hari aho bikora neza, hari aho bitaragira imbaraga, ariko na n'ubuyobozi bw'ibanze n'ubuyobozi butandukanye burabizi ko ariho ari aho navuga ngo niho ruzingiye n'ikibazo kiri. Turakomeza gushyiramo imbaraga, tuzi neza ko hamwe no gufatanya n'imiryango, hamwe no gufatanya n'abaturage n'ababyeyi bizagenda bihabwa imbaraga. Turabizi ko hari aho bitaragira imbaraga, bitaranagenda neza, ariko ni kimwe mu bizafasha ababyeyi kubegera no kubaganiriza no kongera kubigisha, ko hari n'ababikora batazi ko ari ikibazo harimo n'ubujiji.
Bakamenya n'ayo mafaranga abana bakoresha, bashobora kuba hari abana ngo bajya babeshya ababyeyi bakababwira ko bakeneye ibikoresho by'ishuri runaka, ariko yenda bakajya kuyakoresha muri ibyo ngibyo, umubyeyi byibura akamenya n'icyo amafaranga yatanze arimo gukora.
Yego. Akaganira na mugenzi we akanamubwira n'ubwo nakwita ngo amayeri cyangwa ubwo bukoryo bwose abana bakoresha kugira ngo bajye mu biyobyabwenge. Ababyeyi iyo bahuriye hamwe bagenda basa naho babyumva kimwe, bagashyiraho n'ingamba mu rugo, buri wese akamenya icyo akora.
Ye, twakire na Genose, turi kumwe.
Yego. Ari ikibazo twabanza tukarangiza kumusubiza Alphonse. Alphonse yari hindi yabajije ngo cy'amashuri, amashuri arara cyane, abana bikigaragara ko harimwo ibiyobyabwenge byinshi. Ikibazo cy'amashuri arimo ibiyobyabwenge, hari ingamba yafashwe na Minisiteri y'Uburezi, ari nayo iri kumwe n'izindi minisiteri, hari urugaga kwa minisiteri zitandukanye bashyizweho n'iteka rya minisitiri w'intebe rikubiyemo za minisiteri zose zibifitemo uruhare, ari naho minisiteri y'uburezi ifitemo uruhare rukomeye rwo gushyiraho krebe mu bigo by'amashuri, muri buri kigo cy'amashuri, yo kurwanya no gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge twifatanyije na polisi nasiyonali y'u Rwanda. Aba ngaba rero bashinzwe kureba ikoreshwa n'ikwirakwizwa ibiyobyabwenge mu mashuri, ari naho izi krebe zikora kugira ngo zigishe buri munsi. Abarimu barangije kwigishwa uyu mwaka ushize kugira ngo bamenye ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ibiyobyabwenge biri mu bigo by'amashuri, kugira ngo atangire n'ingamba yo guhana hakurikijwe ibiyobyabwenge bikwirakwizwa mu rubyiruko, binagaragara mu bigo by'amashuri bitandukanye, ariho hazafatwa n'ingamba zikomeye kugira ngo hatangire kubaho n'ibihano bikomeye by'abantu bakuru gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo rero namubwira Alphonse ko nta mpungenge, kuko polisi na minisiteri y'uburezi birimo, kandi sinakubwira ngo bizacika nta bushakashatsi turakora, ariko nemeranwa n'urwo rugaga rwashyizeho kugeza ku mudugudu ko uzakora ibishoboka byose, kuko biri mu ngamba kandi biri mu mihigo y'abayobozi kugeza ku muyobozi w'umudugudu, kurwanya ikwirakwizwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, cyane cyane mu bigo by'amashuri.
Mwese mukoreye hamwe, buri wese agashyiraho ake, birashoboka, nta kidashoboka.
Birashoboka.
Noneho reka duhe umwanya Genosi. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Yego. Urahagana hehe?
Ni Muhanga.
Ni Muhanga. Mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere nashaka kumenya uwo muyobozi mwavuze ko akora muri RBC, akora muri heshami, kugira ngo tubone uko tumubaza neza.
Ni umuyobozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku rwego rw'ibanze muri icyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Ni byiza, turamushimiye. Ndumva ibibazo byanjye ari bubinshije, ubundi nibyo koko turabashimiye iki kiganiro mwashyizeho, nubwo ari umwihariko w'abari n'abasigarugori
kubera ko ari kuwa gatanu, ariko ntibibujije ko tuvuga ku bibazo byose.
Ndabizi ko kuwa gatanu umwanya muwuharira abari n'abategarugori, cyane cyane ku buzima bwabo. Ubundi iyo ujya kuvura indwara uramanza ukabimenya, ntabwo wavura indwara utayizi. no kuvuga ngo ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ntandikireho gato haba mu rubyiruko rw'abahungu n'urw'abakobwa cyangwa abagore n'abagore n'abagabo hari impamvu nyinshi zibitera wenda naguha nk'inshu nka kategorizi eshatu z'abantu bamwe biyobyabwenge nyinshi bibatera n'urugero urabona nk'iki kibazo cyadutse cy'abana baterwa inda z'indaro abana bava iwabo mu rugo bakatorongera kubera ibindi bibazo by'ubuzima abo abenshi muri bo usanga baragiye muri iyo muri ubwo buryo bwo kwenda gufata ibiyobyabwenge cyangwa hari n'ababikoreshwa n'iterambere kuko babibona ku mateleviziyo bikoreshwa n'abanyamahanga twabitekereza ko ari nk'iterambere ariko iyo urebye usanga akenshi urabona aba bana bari kubyara inda z'indaro mu mashuri akenshi imiryango yabo irabirukana abenshi ikabita bagatoroka abenshi bakagira ipfunwe ryo kujya mu miryango yabo kubera ayo madamu ubwo rero udashoboye kugira agira mu kintu cyo kwiheba kwiheba rero nk'iyo asohotse avuye iyo ku cyaro avuka cyangwa aho ku ishuri akajya nko mu mijyi niho asanga abandi bagenzi be babimazemo igihe niho babyigira abenshi kuko sinzi ko nubwo atavuze ko baba barakoze wenda ubushakashatsi bugaragaza umubare uko ungana ariko ukoze simasiyo wasanga abenshi bakoresha ibyo biyobyabwenge n'abana abakobwa baragiye bahura n'ibyo bibazo byo kuby'amada cyangwa se kureka amashuri mu buryo cyangwa ubundi cyangwa icyo zabo ugasanga abo basanga mu mijyi nibo babigishije izo ngeso kuko ukoze ijanisha ntabwo ikigero kinini cyaba igitsina gore bafata ibiyobyabwenge akenshi ni abahungu kandi n'abahungu abenshi urabona basigaye bavuga ko hari ikibazo cy'ubushomeri abenshi arareba nararangije nta kazi afite ubuzima bukamucanga akumva ko uburuhukiro ari ugufata ibiyobyabwenge kugira ngo wenda yumve ko kuko umuntu ufata ibiyobyabwenge abifatamo nko kuba ari bwo buruhukiro bw'ibibazo bye abifatamo nk'uko ari byo ibisubizo by'ibibazo bye kuko nicyo kintu kijya mu bwonko bwe nta n'ibiyobyabwenge ngo ahage nta n'ibiyobyabwenge ngo abyibuhe ariko nkaba mubaza uwo muntu wo gukorera muri RBC bashobora kumanza gushaka impamvu zituma urwo rubyiruko yaba ari ku ruhande rw'abahungu n'abagabo cyangwa se n'abakobwa n'abagore impamvu zituma banywa ibyo biyobyabwenge njye nicyo kintu gituma mbona cyazatuma gukuraho ibiyobyabwenge byagabanuka nduzi ko batabica byose ngo bishoboke kuko ejo bundi nyakubahwa perezida wa repubulika ndabyibuka mu nama y'umushyikirano icyo kibazo yarakivuze rwose kandi koko biragaragara aho akivugiye hamaze kugaragara ko kiri kugira umusaruro ariko nta nubwo abo ngabo bari bakwiye kuzajya bakorera ku jisho nabo bari bakwiye kubikora bakajya babikora batamanje guturuka kure cyane kuko aba ari ibintu bibangamiye igihugu n'ubuzima n'abanyagihugu bose ikintu cyakagombye gukorwa ni ukureba impamvu ituma abo bantu banywa ibiyobyabwenge akaba ari bamanza n'abo bandi ntabwo ibyo biyobyabwenge bazabifata numva ariko navuga kuri ibyo byinshi
urakoze rwose Genose icyo ushaka kuvuga ni wagereranyije n'indwara urashaka kuvuga ko aho kuvura ibimenyetso by'indwara bagomba gushaka icyayiteye hanyuma bakayivura bayiturutse mu mizi aribwo wumva ibiyobyabwenge bishobora kuba byacika
yego hari akantu nongeye kongeraho gatoya
kugira ngo tuze guha umwanya n'abandi
ariko Jene urabona ndashobora no kuguha ubuhamya bw'iguhamagaye kubivuga ntacyo bitwaye kuko n'uwiteka bireba ibiyobyabwenge narabikoresheje kandi igihe kitari gito ariko kubwo imbaraga z'Imana ha nza kubireka nari mbikoresheje imyaka igera ku 10 ariko ubungiye kumara hafi imyaka igera muri 5 kandi ntacyo bintwaye na kimwe ariko umuntu umwe w'ibiyobyabwenge aba n'ubuzima aba ari guhungira none ni ukuvuga ngo situasiyo aba ari gusesinga yumva ko ibiyobyabwenge ari cyo gisubizo ibibazo
n'umutumi rwacu ubusize yarabitubwiye n'ubu twongeye kubivuga cyane cyane kuri bariya bakobwa cyangwa se abagore bahuye n'ihungabana nyuma ya jenoside ko ni nk'ubuhungiro nk'uko
bimubwira buri uzengurukije mikoro nk'ikigali mu mijyi aho abo bakobwa babinywa turababona turahita buri akubwira amateke usanga ari uguhungira ibibazo bye n'ibyo biyobyabwenge ni gute ibyo bibazo abo bantu bari guhungira mu biyobyabwenge byahava
urakoze cyane ubwo tuzareba nawe umwanya tuguhe akanya uganirire abakunzi b'ijwi rya Amerika yenda wabaha uburyo bwo kugira ngo bave mu biyobyabwenge nk'uko nawe wabashije kubigeraho
byose ni no gusenga ariko Imana
ndagushimiye cyane Nancy nagira ngo mugire icyo muvuga kuri iki gitekerezo cyangwa se uburyo Denos abona ikibazo cy'ibiyobyabwenge
yego arakoze cyane ibyo avuze nibyo ntacyo bitekereyongeraho ni nabyo twakomezeho tugitangira tuvuga ko umuntu akoresha ikiyobyabwenge ahanini hari impamvu nyamukuru iri inyuma nk'ikibazo niyo tujya kumufasha niyo dushyiraho izo ngamba zose nakubwiye zo kwegera imiryango n'isi ni uko tuba tureba n'ubushakashatsi bwakozwe bwaragaragaje ko ibyo nakwita risk factors ziba ziri inyuma navuga ko ari nk'imbarutso yo gukoresha ibiyobyabwenge mu rubyiruko ni ukuvuga ngo haba harimo ibibazo bitandukanye byaba ari ibibazo by'amakimbirane mu miryango byaba ari ibibazo by'ubukene byaba ari ibibazo by'ingaruka za jenoside nakubwiye ku bantu kuba umuntu yigunze ari wenyine nta muryango akigira adasinzira yihebye ahubwo agashakira ikibazo mu nzira imusenya kurusha uko imwubaka ni nacyo twigisha abantu ko izo ayo matwara navuga yo kwiroha mu biyobyabwenge atari igisubizo ahubwo nk'uko abivuze ari igisubizo cyita cy'ubwiyahuzi biterwa no kwiheba no kwigunga no kwihugiraho no kwizenguruka umuntu yabuze icyo akora ahubwo agakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo abashe gusinzira abashe kwakira ibirimo kumubaho
reka twakire noneho na Louis Michel uranyumva Louis Michel
ndakumva
urakoze cyane kuba watwihanganiye komera ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nshuti rwose ndabakunda cyane nkunda ibiri bya Amerika
natwe turabakunda
noneho afaza ngire nshuti turi kumwe nshuti
turakumva rwose nyarutsa kugira ngo tubone uko duha umwanya n'abandi
kabisa reka tubaze umutumirire
arakumva
uriya mutumirwa jyewe mushyire watu umutumirwa uraho mutumirwa uraho washitiwe mutumirwa uraho
Nancy musubize
uraho neza
ye komeza Louis Michel
urakoze cyane akoze ngiye nfite
turakumva nyarutse
muba nize polisi yacu polisi yacu yafata umudamu ku Gisenyi ngo utwite agenda ahambiriye gutyo yerekana ko atwite ariko afite ibintu by'ibiyobyabwenge byandi by'urumuzi n'ibiki byose turi kumwe mutumirwa icyo ni icya mbere icya kabiri abadamu rwose njye nemera abadamu ndabakunda hambere hari n'umudamu wavugiye ku ijwi rya Amerika avuga ngo abadamu rwose njye cyane aravuga ngo ni umufasitiri njye nemera abadamu ejo nakwiyijana niwambwiye n'umudamu ariko noneho rero abo badamu ni bo bazize ibiyobyabwenge uwo mudamu yafashwe mfojira mfashe asanga fisi umuji yambie munda gutya
yambaye munda yaravusaga ku yaratwite cyangwa yari ihambiriye urumogi agaragara nk'utwite
no yafuturu urumogi munda yaruhambiriye gutya munda yaye kana katwite kandi harimo urumogi
ye none ikibazo ubaza
abisha rwose nabo mbesha
ye police yaramufashe yihambiriye urumogi none urashaka kubaza ikibazo giteye gute
kabisha rwose kujyana ava muri Congo
hanyu
ko ni giye mfite ndavuga nyise mama rwose mbizi ukuri abadamu mwebwe rwose wakora iki kugira ngo ibyo bintu bajya mu Bugande bakaza n'ibibazo bakazana biriya biyoga tukemera wakora iki kugira ngo ibyo bintu bihagarare
urakoze Rwimisheri Nancy Rwimisheri ibyo arimo avuga ndumva ari ibiyobyabwenge cyangwa inzoga cyangwa se nibyo biyobyabwenge bindi nk'uwo mudamu yihambiriyeho akarinda afatwa na polisi yasaga n'ugaragaza ko watwite nibyo byambukiranye umupaka hari ingamba zafashwe icyo kibazo cyo bakirwanya gute
yego asante ikibazo cy'ibiyobyabwenge na icyo nakita nagifata mu cyiciro cy'ibibazo bikwirakwizwa by'ibiyobyabwenge mu gihugu hari ingamba rero zafashwe ku rwego rwa polisi y'igihugu ndagira ngo mbwire ko buri munsi haba hari umuntu cyangwa abantu bafatiwe ku mipaka hirya no hino y'abinjiza ibiyobyabwenge navuga ko n'izo strategi cyangwa izo ngamba leta ifata kugira ngo igabanye ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge hirya abandi biga iyindi migambi navuga ko ari imibisha yo kugira iyindi mica yo kugira ngo binjize
ikindi
ariko ndagira ngo mubwire n'imicere nta mpungenge dufite kuko iyo migambi yose polisi y'u Rwanda igenda iyimenya buri munsi na mbere y'uko babikoresha bakaba babimenye kuko ku mipaka yose abo bantu barafatwa buri munsi kandi niba hinjiye ikiro baba bafashe ibiro 9 bisigaye wenda kimwe ntigifatwa ariko ryo bikongera bigafatwa nta mpungenge rero kandi niba muzi politike y'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa igitsina gore abantu umuntu atatekereza nibo bakoreshwa ni ukuvuga ngo umubyeyi utwite ko bazi ko uwo muntu buri wese aramwubaha birababaje cyane no kuba bafitamo abantu nakwita ko ari abantu bafite imbaraga nke muri sosiyete gusa ntabwo ari umugore utwite hari n'abana bato abana bajya kwiga muri primaire na materineri
bakamushyira mu
gasanduku nk'aho harimo amakaye bashyizemo ibiyobyabwenge bakamwandika pampese harimo ibiyobyabwenge nibyo inama yari bagenda biga ariko aravumburwa nicyo cyiza dufite tunashima Imana ku bihugu nk'u Rwanda ko bakomeza kubifata kandi biganatera ubwoba kuko bahanwa hari itegeko ribihana mu Rwanda n'abandi babitekereza nk'ubwiza
Jenoside yari abikomejeho mu kanya avuga ngo hari ibi bitera ibyo biyobyabwenge ibikoreshwa ry'ibyo biyobyabwenge yitaga ko yavuga nk'iterambere ahereye ku mateleviziyo ibyo koko bikunze kugenda biboneka no ku mateleviziyo aho usanga abantu babikoresha nyine umugore akigira nk'aho atwite yabishyize mu yabyambaye mu nda ukabona yabyambitse umwana mu rubindo yamubinze ugasanga hari amayeri menshi nyine nk'uko ubivuze ariko ikiza nyine nuko n'abashinzwe umutekano nabo bagenda bavumbura ayo mayeri yose twakire na Jean Damascene turi kumwe Jean Damascene ngiye urahagana hehe
mu karere ka Rulindo
majyaruguru aho mu majyaruguru mwiriwe neza
nta kibazo
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turagushimiye nawe kuba wafashe umwanya wo kumva radijwi rya Amerika.
Ndakwikira cyane
kanuka bongera ijwi
rero duhura n'abaturage kenshi usanga tuganira kuri icyo kintu, ariko wanareba ntazo tuvuga z'imugoroba w'ababyeyi abiganiyeho tuvuga ku Rwanda rw'ejo ndimi, ariko ugasanga ahanini biterwa hari n'amajyambere agenda ariho aza era nta mwana w'umukobwa cyangwa se umusaza we washaka kuba yajya mu biyobyabwenge ngo abe yajya kunywa ikiyobyabwenge, ariko ubwo navuga ngo iterambere agenda riza usanga ari ibintu bitangiye kugenda babiyoboka cyane. Igongo ari bukuremo ukayibura, ariko ukibaza se yarimo ubwira ngo ariko ntabwo bifata ingamba ngo avuga ati iki kibi ni igiki, ubu kugira ngo yumve kimubwira we yumva ubundi arakora ni iki. Rero uwo mushyitsi yavugaga agomba kuba yakomeza kugira ubuvugizi mu bana b'u Rwanda, tubona ikibazo gikomeye kizaba kireke. Noneho wanareba n'izi nganda zenga izi nzoga bakagira gutya bakerekana inzoga zemewe ngo ni izizuzura ubuziranenge, ariko nyuma gato gusanga hari izindi nzoga ziri ku ruhande zishobora kuba zatera ingaruka aba bana cyangwa se n'abandi bantu basanzwe. Iyo rero polisi y'u Rwanda nk'uko idufasha n'ikadukurikiranira kurwanya ibyo bintu, ariko n'umuntu ku gice cye akwiye kwireba akareba ngo ni ibintu mfite n'iyo nyungu.
Niko gusobanukirwa nyine bagasobanukirwa ku bibi by'ibiyobyabwenge.
Ibiyobyabwenge. Nuko mari kugushishikariza kugira ngo wenda isukari ikora iki ngiki ukajya kugura iyo bita akajyonjo, kandi izi ko hari isukari nziza yemewe n'amategeko ukajya kugura ya yindi bita ngo niyo banywa inka mu mazi wumva atari izindi mbogamizi cyangwa leta ibifite kandi atari imwe yagize umwihariko.
Nibyo bavuga ngo kwigisha ni uguhozaho
kugira ngo
kubwawe Jean Damascene, kubwawe urumva kuba umuntu yakwifashisha urubyiruko muri bya bindi Nancy yatubwiraga by'amaclub y'abanyeshuri kugira ngo bagerageze gusobanurira bagenzi babo babumvisha nyine ububi bw'ibiyobyabwenge, urumva hari akamaro byagira kurusha ari abantu bakuru bababwiye
cyane cyane kuko abantu bakuru ntabwo abana bo ntabwo bacyumva ababyeyi yabo. Ahubwo nibyo byabivuga byasa naho ari uwo ariko ruhande hantu muri kerebe runaka noneho byanagera no mu rugo mu bugiye bakibaza ariko babyize n'ahandi babyumva, kuko umwana wese ushobora kumubwira ikintu agasa naho rwose ntabwo aguha agaciro. Ntabwo nk'umuntu umuhannye yaba umubyeyi w'ubu ntabwo asigira umwana ngo amwumve, ibyo niba nabyita iterambere turimo kuganamo, ariko ubwo nari turimo kugenda bihinduka.
Ubwo ryaba ritujyana imbere cyangwa ryaba ritujyana inyuma?
Ryaba ritujyana inyuma kuba utumva umubyeyi ujya guhana wowe ugashaka kugira ngo ukore ibyawe wumva bikojemo, ryaba ririmo kutugana ahubwo nibakomeze bigishe cyane kugira ngo begere abo bantu babyumve neza kurusha uko babyifatiraho umwanzuro.
Urakoze rwose Nancy, murabivugaho iki?
Yego uwo mubyeyi ni ukuri abivuze neza. Ndongera mbabwire uruhare rukomeye cyane tugenda tubura muri izi sosiyete zacu, nakwita ko ari sosiyete nyarwanda n'ibihugu by'ibiyaga bigari, ababyeyi basa naho batagifite inshingano nk'izo bari bafite mu kurera abana. Aha nkaba ngira ngo ngaruke ku ruhare rw'uburezi mu muryango wa buri munyarwanda nk'umubyeyi muntu mukuru agomba kugira kugira ngo twongere tugane indangagaciro barere mu bana b'ubu ngubu. Mu burezi ntabwo navuga ko tubifite inshingano nk'uko byari bimeze kuva na kera, ibi rero akaba ari nabyo twifuza mu kagoroba k'ababyeyi ko abantu bongera bagasubirana inshingano ntibabe navuga ngo uterere iyo umubyeyi akakurikira umwana umunsi ku wundi abona hari igihindutse akongera akamugarura akamusubiza ku murongo nubwo bitacyoroshye nibyo kubera amajyambere menshi ikoranabuhanga n'ibindi bareba ariko buri mubyeyi yongera asubire ku ruhare rwe mu kurera umwana mu kumubwira za kirazira mu kumubwira indangagaciro ziranga umunyarwanda umunyafurika n'ibindi bihugu byacu icyo umuntu akora n'icyo adakora icyo avuga n'icyo avuga niyo mpamvu dushyiraho itorero kubatiga bakagira igihe bahurira ahantu bakongera kuganira kuri izi ndangagaciro nyarwanda uburezi tukabanyuza muri izo za krebe zo kurwanya ibiyobyabwenge n'ibindi byaha bishamikiyeho hari icyo bavuze n'umushyeri n'undi yavuze bikomeye cyane cyo kongera abantu bakaganira bakavugana ku bitera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ingamba mu burezi mu muryango kuko nta demisitifiyanwa nabyita ku demisitifiya icyo kintu twavuga ngo twe naho twakwiye kuvugaho kandi kimwe kiyatwikira abana hari ibindi byaha cyane byinshi by'umutekano bishamikiye ku ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge navuga nko gufata ku ngufu amakimbirane aba mu miryango iyo ukurikiye ibyo byaha wenda tuzabahuza na polisi nayo muvuga ntibabwire ibyo byaha ko bimeze nk'uko birimo kurwanywa ariko byose dusanga bishamikiye ku ikoreshwa ry'ikiyobyabwenge runaka umubyeyi kugira ngo yubahuke gukubita umugore amwice umwana kugira ngo yubahuke gukubita se wamubyaye izo valeri indangagaciro navuga tugenda duta akenshi usanga hariho ikiyobyabwenge runaka umuntu aba yakoresheje gituma atinyuka gukora ibidakorwa ibyo rero nibyo dushaka kongera tukaganiraho mu itorero mu biganiro mu midugudu mu miryango ababyeyi bakaganira n'abana tukagenda tugarura indangagaciro buhoro buhoro kugira ngo amajyambere atabafata umwanya kurusha uko twe tubafashe umwanya tubigisha za kirazira n'ibyo umuntu akora n'ibyo adakora
reka twibutse abatwumva ko yari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya w'ikiganiro muri Isanga ikiganiro kuwa gatanu twahariye abari abategarugori abakenyezi n'abigeme ubwo rero twongere tutumire abigeme aho muri hose abakenyezi mujye mugira uruhare mu biganiro byanyu umwanya mufite muri sosiyete nyarwanda cyangwa se sosiyete ndundi ni umwanya umuntu atabona icyawugereranya ubwo rero ntimukiheze nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Paul uranyumva Pascal noneho ubwo Paul atarimo kutwumva Pascal uri hehe
Pascal ndabumva cyane
yego urahagana he
de Kigali mu Rwanda ndashoboza umutima
yee arakumva ikibazo cyawe
nagira ngo mbaze ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bufite bugafatanya n'ibihugu byo muri Afurika kurwanya ibiyobyabwenge icya kabiri nacyo nabaza umudamu unywa ibiyobyabwenge atwite bigira ingaruka zihe ku mwana atwite
yego nibyo urakoze cyane reka nanse agusubize ibibazo bya Pascal
yabaziye ngo polisi y'u Rwanda ifatanye n'ibihugu twegeranye duturanye mu kurwanya ibiyobyabwenge nta makuru mbifitiye ahagije ariko icyo nzi cyo ni uko hagiye urugaga rw'ibihugu bitandukanye mu kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge ruyobowe na polisi y'igihugu muri gahunda y'umutekano w'ibi bihugu biri na Afurika ko bidukikije ndetse ibyo biganiro byatangijwe bizakomezwa kuko itegeko rirahari ry'u Rwanda risobanutse rikumira ikwirakwizwa mu gihugu cy'u Rwanda no ku mipaka y'igihugu mu ishyirwa mu bikorwa by'iryo tegeko ahateganyijwe gufungura ibiganiro n'ibi bihugu twegeranye bidukikije kugira ngo hakomeze kuganirwa ku ngamba zo gukumira ikwirakwizwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ibyo nkaba nibwira ngo kuva itegeko rihari rizashingwa no mu bikorwa dukomeze tunabirwanya ikibazo cya kabiri abahinge cyiza ingaruka ku mugore utwite ingaruka ku mugore utwite ni nyinshi cyane harimo kubyara umwana utuzi mwana udafite ubwonko bwuzuye. Nukubuga ngo mwana hakura neza ntabwo bakura. Ashobora kuvuka afite ubumuga runaka, ashobora kuvuka afite ingingo zituzuye bitewe n'ubwoko bw'ikiyobyabwenge yakoreshejwe atwite. Akenshi muri ibi bihugu byacu by'ibiyaga bigari abenshi bakoresha inzoka n'itabi mu gihe batwite. Icyo gihe umwana avuka afite ibibazo bitandukanye nko kuba atuzuye, nko kuba ubwonko, hari n'abavuka badafite ubwonko bumeze neza, umwana akavuka igihe kitageze cyangwa akagira ingingo zituzuye cyangwa akananirwa kuvuka neza ko nta mbaraga zihagije aba afite cyangwa ntakure neza. Icyo gihe kenshi na nyina n'umubyeyi umubyara agira ibibazo bikomeye byerekeranye no kubyara n'ibindi bishamikiyeho, cyane cyane umwana avuka atuzuye, avuka afite ubwonko butuzuye, ingingo zituzuye kenshi, akaba n'igihe apfa apfira mu sida ntabashe kukura neza.
Ingaruka mbi cyane,
ingaruka zikomeye cyane z'inzoga n'itabi akenshi bikoreshwa ku rugero ruri hejuru cyane ku mugore utwite, bigatuma izo ngingo zose mvuze cyane cyane ubwonko bidakura neza nk'uko umwana udafite ikibazo agomba gukura. Ibihaha ntibisize akaba yanavuka atageze kubera ko yazaharijwe atabashije gukura kubera ikiyobyabwenge runaka nyina yakoresheje atwite.
Ye, ndumva bisobanutse. Twakire na Novas. Uranyumva?
Ariko ndabumva. Amahoro.
Ni amahoro. Urahagana he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Je fite intererano. Bebye ibintu byo kurwanya ibyo nyine ibiyobyabwenge nk'abarezi bobigiramo uruhara. Nje ndebye nshiga wasanga nk'abanyeshuri twigana niyo basohotse wasanga bagiye gufata ibiyobyabwenge ngo biwongereze ubwenge
cyangwa birabuyobya
abo uko babivuga. Ariko ko ndabibona nk'ubwenge buke mbona baba bwise Kenya. Ariko nka leta nyine yoshishikariza nk'abigisha nyine bakaza babyigisha mu mashuri babwira abana yuko nyine gufata ibiyobyabwenge ko atari byiza, aho byogenda bigabanuka. Ikintu cyo nasaba kukwisabira ari ukuntu nkatwe tuba twarabunze twumvise ko maradiyo avuga ati ko batangiye kubarura impunzi ziri mu mujyi wa Kigali kugira ngo bazabahe cya karata ndangabuhunzi nk'ahantu hatereye aho rikorera yari ahimutse. Sinzi nkamwe ko mwashobora kuhamenya mukahaturangira
aho HSSD yaba irimo kwandikira. Ubwo ntabwo nahamenya ubu ngubu, nzi ko umunyamakuru wacu yari arimo gukurikirana iyo nkuru. Ubwo rero mu kanya uze kuza gukurikira ushobora kumvamo aho abantu babiyandikishiriza.
Ego natwe usanga tuba turi nko mu nkengera y'umujyi wa Kigali usanga bitugora kumenya amakuru nk'aya.
Ubwo nitugira icyo tumenya ibyo aribyo byose, nagushishikariza gukurikira nk'iyo nkuru ishobora kunyuraho mu biganiro byacu biri imbere, ukumva niba hari ikintu cyihariye bababwira ahantu mushobora kujya kwiyandikishiriza.
Yego, mwaba mukoze.
Cyangwa se hagati ahangaha niba hari n'undi muntu uzi uri mu mujyi wa Kigali nawe ukawo mu Burundi nawe uhahungiye cyangwa impunzi, kuko ndumva ari impunzi zose baha icyo cyangombwa barimo kwiyandikisha kugira ngo muri icyo cyangombwa, ubwo wakwegera n'izindi mpunzi nazo ukabaza. Ndagushimiye cyane.
Ariko namwe murakoze.
Murakoze. None Nancy, hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya Novasi?
Novasi, ni igitekerezo cyiza cyerekeranye no kwigisha urubyiruko kugira ngo ndetse n'aho tuvana imyumvire idahuyitse bakiri mu gukoresha ibiyobyabwenge nibyo koko hari ibyo abanyeshuri urubyiruko rubwirana hagati yabo kugira ngo binjize abandi bashya mu gukoresha ibiyobyabwenge navuga ko ni nk'amayeri yo gukoresha ibiyobyabwenge mu rubyiruko bishukana kumubwira ngo bitera akanyabugabo ngo bitera ubwenge ngo iyo wafashe ikiyobyabwenge ngo ntabwo wajya gukora imibare ngo ikunanire ahagira kunanira burundu n'utwumvaga tukagenda ibyo rero byose tugenda byashyizwe mu masomo arimo arahabwa abana kugeza mu cyiciro cy'amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda biri muri module y'isomo yo kurwanya no gukumira amagambo cyangwa imyitwarire yose yaba itayihuriye n'ikoreshwa cyangwa n'imyumvire idahwitse ku bikoreshwa by'ibiyobyabwenge runaka ibyo turabizi twanabishyize muri gahunda yo kwigisha inzego zose akaba ari n'igitekerezo cyiza tuzakomeza tubyibanze ko dushyireho na za sipoti zitandukanye ahantu hatandukanye aho kugira ngo bumve ko ahubwo bibangize biri icyo bafasha
hari aho mwigeze kuvuga ibyerekeranye no kubumbatira cyangwa se kugarura indangagaciro nagira ngo mutubwire gatoya dusubiye inyuma hari uburyo mwavugaga ababyeyi baganira mukagoroba k'ababyeyi ariko kandi kera abana umwana yari uw'umuryango ntabwo umuntu umwe gusa mu rugo yabaga ari we umwitayeho n'umuturanyi yashoboraga kubona umwana w'umuturanyi cyangwa se umuvandimwe yakoze ikosa akamukosora ibyo bintu biracyabaho ko numva nabyo byari mu ndangagaciro y'umunyarwanda
ibyo bintu bigenda bigabanuka nibyo nakubwiraga ngo tugomba kongera tukumva kimwe buri muntu mukuru akagira uruhare niba nabyita kubumbatira cyangwa gusigasira izo ndangagaciro z'umubyeyi n'umuntu mukuru imbere y'umwana kandi umuntu urebera hari gahunda yigeze kuza tuyita ngo ijisho ry'umuturanyi kugira ngo umuturanyi nareba ntareberere umwana arimo arangizwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge runaka habeho kusigasira imyitwarire myiza y'umwana w'umuturanyi ntuburanyura ku mwana arimo arakoresha ibiyobyabwenge cyangwa arimo arajyana mu ngeso mbi zindi ziganisha mu biyobyabwenge cyangwa mu kundi kwica urubyiruko areberera ibyo bikaba biri mu nshingano y'umuntu mukuru wese mu Rwanda mu itegeko ry'u Rwanda byo kurwanya no gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kandi bikaba byigishwa ahantu hatandukanye nabibabwiye mu itorero mu biganiro bitangwa mu midugudu muri gahunda ya minisiteri y'umuryango ibyo byose nibwira ko nidukomeze tukabiganira tukabivanaho akato buri mubyeyi akumva ko afite uruhare mu kurwanya iyo myitwarire mibi yose iganisha mu gukoresha cyangwa gukwirakwiza ibiyobyabwenge n'ababirimo bazabivamo babonye ko nta mumaro ahubwo ari ugusenya
yego noneho ndabona ikiganiro kigenda kijya ku musozo abo tutabashije kwakira telefone zanyu rwose mutubabarire hari zicamo zigacika hari nizita nabo tuvugisha ntibabashe kutwumva ariko ndumva abo twa kumwe mwese twabashimira cyane kuba mwagize umwete cyangwa se ubushake bwo gukurikira ikiganiro cya Radio Ijwi ry'Amerika mu gusoza nagira ngo ijambo rya nyuma nk'akanama mwaha abakurikiye ikiganiro Nancy mbere yuko dusoza
yego urakoze ijambo rya nyuma haba ari mu Rwanda haba ari mu bihugu by'ibiyaga bigari byose icyo inama nabwira abaturage ababyeyi nuko gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge inshingano ya buri wese nta leta yabigiyemo yonyine ahubwo ni inshingano y'urubyiruko inshingano y'ababyeyi inshingano y'abarezi inshingano z'umutekano w'igihugu ko twawe niko ari n'ibindi byaha byinshi dufite mu giturage cyangwa mu batuye u Rwanda bishamikiye ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kandi n'abamaze kubikoresha bagaragaye ibibazo by'ububata bakihutira kuvuzwa kugira ngo babashe gukomeza
ubuzima hamwe n'abandi.
Reka abaha dusoreza, mbashimire cyane rwose Nancy kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Kelina Shuwa na Inosa Kimenyi. Nshimira namwe mwese mwadukurikiye aho muri hose, ibitekerezo n'inama mwaduhaye ni ingirakamaro. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, ubuzima bwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika.